Hey yo, Mr. J2, Mosquito Lee, we have represent them, your team and our dog crew. We have to burn them fire in the body style. Hey yo, fire!
Friday, Saturday, msanga wadia. Kinywaji nataka kunywa bia. Chini to beach, tuluwe tena. Smile, style, odagedia. Friday, Saturday, msanga wadia. Kinywaji nataka kunywa bia. Chini to beach, tuluwe tena. Smile, style, odagedia. Wachana na wale wenye wana kujaribu. Na wengine wanataka kuharibu. Njoo hapa mimi kukaribisi. Ndo wani desemba takuvarisa. They are rich kwa nyumbani. Wako na makondo na mangombe na magari. Lakini mimi kuna kazi na mapenzi. Lepi uzima ndio bora tunasta. Friday, Saturday, msanga wadia. Kinywaji nataka kunywa kubia. Chini to bichi tuluwe tena. Smile, style, odagedia. Friday, Saturday, msanga wadia. Kinywaji nataka kunywa kubia. Chini to bichi tuluwe tena. Smile, style, odagedia.
Hey boy, come down, we enjoy. In the club, we see the fire burn. Boy, you move me, come hold me. Ay, 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 ay. Jagala, jagala, bugu kula tugune. Jagala, DJ, wachikuwa tuzine. Jangu tuzine, tuzine. Ay, 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 ay.
Friday, Saturday, msanga wadia. Kinywaji nataka kunywa kubia. Chini to bichi, tuluwe tena. Smile, style, odagedia. Friday, Saturday, msanga wadia. Kinywaji nataka kunywa kubia. Chini to bichi, tuluwe tena. Smile, style, odagedia.
Gonna take you out of London. Down there we go, mess. We chill to the beach and you feel on my bill. From there, straight up to Cribs for the romantic hills. Sweet light dinner like a sweet motim. But together drive you crazy until you feel so lazy. And I keep so easy when I feel your chisel. Six some swagger in a moderate weather. You trap my mind with your light lip smile and your lovely round bumps. Girl, you're the best of my life, I confess. Team Madodo combination, rocking all the nation. Boom, you're in the bad style, you're Madodo crew. Team, you assembly, you say, we are bad, you tell you, say.
Finywaji nataka kunywa kubia. Chini to bichi, tuluwe tena. Smile, style, odagedia. Friday, Saturday, msanga wadia. Finywaji nataka kunywa kubia. Chini to bichi, tuluwe tena. Smile, style, odagedia. Friday, Saturday, msanga wadia. Finywaji nataka chini to bichi, tuluwe tena. Smile, style, odagedia. Friday, Saturday, msanga wadia. Finywaji nataka kunywa kubia. Chini to bichi, tuluwe tena. Smile, style, odagedia.